yande joyno yitani min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kor jawone modon sumana amad janganta habaruji di andan sembe majjidu dartina filla mbarjariji e kebe ko hokka subaka hande e do filla himbe wadbe sigilaji golleji lobbi e be ngada hembere e didon hebu mo jereedi andan do filla fedde yertere wi'ande fulbe kanyon ko waddu jiabe leydi Niger Burkina e Mali dum gonga dum wana gonga nenen e kaydu bande walan kuji mohammed yawdi e jalla abubakar hore je fedde durobe sobirle tirabeeri nonni faane le lewru donka dum gonde lewru sumayeru ciagal sumayere ko wadado inde dina no wodi ko watte finata ko ete tobe tobe kanu en nanan no wontiri sabu dum fuddi dum wonjite wonjite nonni wontiri hono subaka hande oni faware jondu kono do en galdu nyemey woni ko fam himbe latibe wadobe sigila golleji lobbi kokkama bar jariji do wawde sigila on endan dundu kono wala na galdu nyame do ni parler de congrès e be ngada hembre dido non hebube hono fawar jom moje reedi endan do junade kemde chapande jedde dido ndesibe deleji mum gam patte jeewe salna wawi hedde milio dido yaade milioji noga e jojoy woni ko be kebi goto fu heba be ngada golleji mabbe yaha yeso alma umaru kanyum woni horejo sigila on endan nani ko haali habibu garba wadde ni yewtarde.
Il est important de préciser que ce sandu lauréat
hunde ko mawni no e hollude himbe hambre dido subabe der tewtor ndu dereji mun en fukobe sigila golla non ko jomun wi no wawi wadde dum sako dum wada na dum watta ko wawi natude akude gado golla ngal e jom campagnon e duna fakka ko sigila jomun wawi nafurde far arzuko leydi himbe jaye e laddeji ko wadi nanabe der tewtor ndu suba sigila jambe kanjon campagnon wada te ko watta mintaji sappo hala yeso yewo on jamde den du gam famude sako jomu no wawam na wauta edu fa hande jomu no wodi sadordam na wala eno watta ko heba masala majju
himbe jingono bibbe leydi be zender dum won bi'te do Sadat Ilia Damalam kanya yaya Badamasi kambe do be na Kenya wono ko fawarjo chardo noddube gam batti hettino nana ko be kalto e do filla ko darto sarema be nangana on endan dum du konda ni ono himbe latti be gadi ko to lewru lewru ni endan der kasuji goto e nam matame o to du konda magariya dum fuddu konda la region gender to enda dum wona e do filla ko darto duru ngobe ganno e lay filla ko darto ono salade lawo lamu do jawdi golti fentubi nade sappo e jetti o endam e freda mulul e freda budal mulul kanyu wono goto e jingo mabbe nani ko halani bandimi Mustafa Mamman Sani dofio.
Je suis venu pour aider le juge à comprendre.
Mi warana na fami wala juju on fama do dereji kite di jogi e jungo mube no nimbe tonyabe non. Hunde non kolati gambe jamti hakkeji mabbe ko babata keji dewter la morde leydi ndi hokki lawol dum wade. Tawabe nder kasu hande. Mi anda du ko wadi ko be kanti kasu mabbe dey ibe tawa e garwal kasu fa joni. Hunde non kolati bata keji la morde leydi ndi hokki lawol jamtude hak. Wodi du nangol fu no wodi famtinol amma wana iri ko nangongol mido mila du jengayi fato ngonga heppa halede wodi dunde ka halaka fu min garton e makka min kala kasi
pose d'autres ans
namon tedi hore be hono federation IJDN ka wona sukabe umatore to en zender wannobe fawar jondu konda ni latibe hono nangama ni ase jabbido en to en zender dundu konda ni hono ilu kenya won kambe du konda ko be njara nene ne kay du konda ni be uddowa e kasu gam batte alle hala ko be kali ko be nangana dum enda dum du konda wonana do filla kambe wino hono faande hore leddi Suma Madu durwa wada laamu faawarjo dum konda ni tatabu e le filla ka endan dum waddi ko fa hande en biete do Shaibu Musa latir kam won du konda ni hono horejo sarjaito en zender o hali no fi mabbe wonteri aliketa hoji halaji di.
Nous avons cru devoir ordonner à la police judiciaire.
Min kokki peji lawol nodda be jamtinobe min biidu police be tayko jewtino wadbe bi ilabi hawju leydi di battite dan dum habbidane non ko watta himbe leydi uppe murte laamu hande ngu na himbe tinno no nyaamu der cakam gacce de be gadi de gacce non latide dati dewter kite leydi la soy tati e sappo e jeetati e la soy tati e sappo e jeenay kali ko be jukkirte kambe ni ummi kali ko be kali dum wala lilu dobe wala dumobe limti dar denne wala modum yewata kambe dido be ni nanga no wado du e nange dungu yaade duubi jeenay kasum e jukke ujune sappo yaade milioji didi cede cefa
mande de 50,000 a 2 millions de francs cfa
ele balle de ni hono fahande habaruji no jilo jilo hala wiide ke fedde hono yertere jiande e fulbe hawrube do fulbe Niger Burkina e Mali hono wadi fedde ne enda gam batte rentugol e renugol koreji mudun en dum wadi ko fawar joni biete do Diallo Aboubakar kankayi hono horejo no enda fedde durobe wombe sobirle tilaberi o yewtani himbe do fedde ne enda o holli gonga kota e mudun ko halni Alassane Kouzi Mohamadou Kane
on nani no filla group gon wadama fulbe tangoni der be adi malfaji hana fulbe Niger no fulbe Mali no himbe masina ben kambe non do portable ji himbe no kala no ge fulbe adi malfaji fulbe Mali Niger Burkina kawli dum fewre non dum ko wonno wada hakkun der Mali dum woni do da no ko yete masina fulbe masina kambe gonno kaba e dozo en e bambaran ko be kambe adi malfaji hana fulbe Niger no halma fulbe Burkina dum fewre non ko himbe gonno kala dum fisibilla gam mi yehini ton mi ngi min nani ko wonno wada pullo Niger bago woto wala der groupe jidi
nanni wantir faar joni der region mo difa don ko nan no wada himbe ko watti himbe ujunaji keme tato latibe hono doggoybe e ferobe leede mun en gam batte alla e faande ni hono kepitande ko no wada le duubi di do dum waddi ko faar joni der mabbe ko nasukaabe ta latibe ka en kayna majjani hono faande saaro mun dum en andata saaro mun won saaro mun andata goni jonno no wodi hono faar joni sikila mawdo ngada gam batte sukaabe na yita maw mun dum en do ko yaawi ko wodi nanni ko Asumana hono Suleymana kan woni latido kawjido ko te SOS difa halani faande banni Adam Babacar na dofi o enda
ces enfants SOS sont au nom
sukabe fedde singande gam walude sukabe tawrabe sadona be nobe hemre der mabbe dubi den godi sigila tewtude sarobe sukabe nogayo nogay ben do mi den godi gollobe wonbe no tefa sarobe mabbe e holude fotoji din der no kuje to dogambe konu njippina dum tewteru dum wadi ko buti der mo gam min kabi kota sukabe sapobe min jetti sarobe modum tewtol sarobe goldu to wurti der leddi ya Nigeria. Gal sukaɓe sappo ɓe min jiiti ɓen ɓe andani to saroɓe maɓɓe tawa. Fadu suka saro mun no tewte saito habaru tefa dow mo gina. Ceni du wurtake nder leydi Niger min gollidi tana e pelle HCR e CICR yohoɓe fa nder leydi ndi e ƴewtinade tabintina sako ngonga e godal suka on saro muɗum nonna.
Ali juste vrai parent de l'enfant.
Na wantiri mballondirol e do filla ko nartleede kerrude do keri mudun en kanye gori kerrude enda dun don jeya e lawol dati hon fawar joni dental hawrteled Afrique wi'eten ina African nenne ne kay do kondani e do hano hala mud arana holli wiide ke hon jeya e le kulle latide nimbe na kanta e mballondiri fa wodi dun do konda gam batte yaadu yeso hebe hano bi'eten Alhaji Yahaya Namasa e kane o holli o wi nenene kane o haali do filla majju o holli du kanko docteur kawjido filla ko darta ballandirol e le ministre hawjinder red leedi meden Niger o haali du kondan Haruna Soumaye Sale.
La coopération transfrontalière présente des avantages.
Igiraku tawangu chaka leede e leede no nafa himbe tawabe do keri din sanne. Gan kominiji tawadi do keri din no bawi kauti sigila goto ko watta yadu yeso hebu nokku. Misali do labi lumaku idi bawi kauri sembe majji. Gan no wado komin gom heba lumaku amma wala are ko wadirta lumaku. Fa handen kaden de kominiji dino gondi idi bawi kauji no wodir keri din e tawabe do majji. Irni he bandundu no tabbintina hakkilo fu kingo e entan der cekantaraje bondo fu wawa wari duwi caka himbe denne jam sey jam
la securite est plus ou moins garantie
na wonteri hono golleji do fila ko data hawrtere wadande denagu leydi Libye e jam sey warta leydi enna timminama kenyan dum du kondan du eden andi fed le duna kanyum woni ko sigili dum to enna Paris hono horebe fawar jondu kondan nayo mawbe wombe to enna Libye ben do fukoji aadi dow hono yardade fawar jondu cubaki wadde lewru decembre ko wartu ena sappo mudum nenene kay kawono be tedda Maréchal Khalifa Haftar kanyum e faande horeji gouvernement be tedda Fahez Al-Sarraj e faande ndu horejo faande ndu no Soudou Sawara mabbe Aguila Sala Issa e faande horejo Sawara mawdo mo leydi mbi tedda kan ko nani Khalid Al-Mashir nenene anja fodo ndu kondam be do himbe non latibe koji lawol majjunga batte nenene kay so warta leydi endam jonno woni hono ko be jardirdu enabe de kay jungudo dero bindangol ngol endam gam batte hono cubaki ya wada ɓe kollidi koɗa cuɓaki en nan yiɗa kana hema ɓe fuu ɓe garta gotu ɓe tokkodira ɗum du konda tawi kulɗe fuu garti goto hono banque mawɗomo to e ndal Libye nanene kaɓe de kay jungudo ɗeɗi saɓ ɓe mbi neɗɗo fuu wisana hoota holla himɓe muɗum tafon to e ndal Libye. Noni faande no tawa du konna ni hono syndicat janguino mawɓe wonɓetede université mo maradi ka en du konna an keña nde ɓe mbi ɓe tirtina yaade e ministre kawjiɗo jandeji mawɗi hono soƴƴita ɗerolngol wanno dow filla ko darto koƴol hono hoorejo université ko directeur e tokko e muɗum hono ko wiyano watteno ɗiɗi lewru juin ministre o ƴami ɗum yaare yesso ɓe mbi ɗum ɗo soƴƴite acce heɓa ɗum waɗe fawoɗa. Noni faande docteur Abdou Babaye Mamman Sani secrétaire général mo syndicat mabɓe wayna to ene mo maradi ko haalani Mohamed Mamman.
Minen miɗen he janginde basi fuu du noon min gi'ay janginol e golle taykaki amin du no he waɗede jangoɓe ɓen no nder cuuɗi mumen denne ministre wala lawol fuu ko wartirta ɓolum cuɓaki amin ki ngam cuɓaki de no waɗe no woodi no tokkiri misali de cuɓaki wi'ama waɗan nder wakkati powtiri iki wawi sottinede ki yaare fa wakkati mum minen weli wela cuɓaki ki min gaɗanki ngam no woodi ɗatol lawol laamu leydi gon bi'ingol ko lawol fuu adagol gol adiraka gonga to himɓe ɗowtanogol cuɓaki ki hana ministre o wi'i ki waɗa ardiɗo fedde amin kam wi'i ki waɗa ndenne wala ko faddotomi.
Eto filla yewtere men pinno hannde ni en kaalan filla lewru suma yeru ndu ene caggal baraji ko hetti e mum no woodi fina tawa gattere ko hetti toɓoy toɓoyi ɗum du konɗa ele haɗore noon ni sukaɓe noon ko watto ɗum jamma wakkati caggal jarɗe ndiyan ɗum du konɗa ni ɓe gaɗan ɗum wuuro galle warde galle jonno hunno ko laati eɗen ɗo ɗum wonƴito ɗon du konɗa ɗum hanta ɗum saabi hannde nde enɗa bandi mbiyeteɗo Habibou Garba yehi yewde mbiyeteɗo Alzuma Harouna entretien ɗo musee o haalna himɓe noy wono ɗum wontoro ndemu
toɓoy toɓoy toɓoye ga dodo ga zunku ga dodo
toɓoy toɓoy toɓoye ga dodo ga zunku ga dodo de jom suudu ummake ummine ɗoygol ɗum fuɗɗata kena sappo e tati lewru sumayere yaade lasomun ko ɗum darne ngam leelal tokkititten le weltare mawnde woni ko ɗum watte dille yehe suudu warde suudu hunde fuu ko waɓeɓe ɗum ɓen keɓina jaɓu misali ñamdu en hano nimɓe no belti cakamum le sumayere sanne noon kam woni toɓoy toɓoy o waɗi ɗum suɓa nder lewru sumayere ndu du ngam lewru noon ndu addina haɓa to ɓernde bagoto ummon oyam himɓe garta gotel wakkati no jama amin min gattata naneri min dawnina ɓalli amin ko sukaɓe hande colɗinta ko emon ɗum paɗe min kaɓɓata e koye amin min gaɗa laali noppi kamɓe tekke bande ni suka jiɗɗo bojji sanne no woya wiita kena deƴƴi toɓey toɓey no wara hema sa gare mum o deƴƴita konon to hande toɓey toɓey en tetodira nder jaman amin min anda ɗum ko jiiton toɓey toɓey no waɗe ñalowma ɗum dow wona gonganom ngam sukaɓe wonɓe gaɗa ɗum ñalowma ɓe miɗo yoɓe ɓe daro to hiite e stop ɗon ɓe mbuja ɓalli maɓɓe naneri jamma ni toɓey toɓey kay andi waɗede ɗum ɗo soni lewru ndu darake leelal wurtake sappo e tati yaade laso mayri himɓe leydi hausa wiɓe sappo lewru puɗɗata toɓey toɓey muɗum nokku fuu e commun sukaɓe jon o filde gatti nder mum yermirore nde ɓe gaɗana fuu ɓe accata ɗum ka non ɓe boppi ko amin ɓe koƴƴi ko maɓɓe hande e piiɗe bara ngam seni jomum yehi to bagoto wala fuu na wujju nden nde bagoto wala leyɓade ɗon fuu toɓey toɓey en jata ton woɓɓe nder amin koɓe keɓi fuu ɓe kawran ɗum noon ɓe ndesa say to hanti koɓe cenda ɗum ɓe korra wuuro saro jomum dukata neɗɗo woɓɓe du tagaɗi jemma fuu no peccano gawri cobbal ñiiri en eko nandi em gere no hokka ba ceede amma sukaɓe hande ɓe mbitana nde keɓi ceede no jiɗi nde keɓi sukkar no jiɗi minen wakkatinamin mi mbitaɗi
e ɗon ɗon hokko habarumu e fulfultili hannde assalamu aleykum mbalete jam ali
ciro seren yaade dolɓe
mayna sorwa wadda birnin gawre
kettine studio kalangu ɗo radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger.